I don't wanna take any more of your time. I'm here to sing you the song that you long to hear. I love to share. Kabla nianze wacha niwaimbie jina langu Nina, naishi Nairobi. If you long to hear more of my sweet melodies, let me tell ya, welcome to Nairobi. Habari Nairobi, habari Nairobi, habari Nairobi, karibu ni Nairobi. Hey, inashika, inabamba, hii ngoma, hebu pokea sauti njema ya Kiafrika, hata kita mtasikia. So if you wanna hear more of my sweet melodies, let me warn ya, welcome to Nairobi. Habari Nairobi, habari Nairobi, hey. Muda huu ningependa kuwatumia salamu. I would like to send you special greetings. So this is how, if you do receive them greetings, let me hear you sing. Habari ni Nairobi, hey. Inashika, inabamba, ingoma, hebu pokea sauti njema ya Kiafrika, hata gita mtasikia. So if you wanna hear more of my sweet melodies, let me inform ya, this is Nairobi.
Nairobi.